katonda ono yatuwa obulamu tetuli bannabe yatuzza buggya oyo ye munene we have a big God oyo atuggya wala nnyo we have a loving God kyenva mmusinza kyenva mmutenda kyenva mmuzinira oyo ye mukama katonda mwesigwa Our God is so faithful. Katonda mwesigwa. Our God is so faithful. Laba kweja tuje. Our God is so able. Laba kweja tuje. Our God is so able. Laba kweja lemerera. Our God is so powerful. Laba kweja lemerera. Our God is so powerful. Wadoweja masubi. Wesigo mutonzi. Wekanya sala oyana kubulula mukama mulungi obudde bonna ye mukumi wafe arani talo zafe fe tumwesiga olwebyo byakoze eyo gyatujje wala nnyo kati tujja n'abalangira wesisinza mukama olwo nsinzani wesitenda mukama Oro ntendani